Ngabe la kudala mina ngula nabantu abadala ngabadlula ngathi namacala bayangifuna yonke le mithwali siyangihlula kuningi 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 obuse ngondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba kuningi 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 obuse ngondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba
I never knew my dad kumbula ngisasemncane bengitshena ukuthi uye lona Elele boxing me Manje ngifela amajaha Ngifela amacala Ngifela amajaha Engawashiye uwa Yabona lento yesibongo sami Ingivalele into zami Yabona lento yesibongo sami Ingimoshele into zami
Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba
Ay, it's a lot though We duck in the thugs and the cops yo Ay, where did I go? Wrong, cause I'm tryna do it right, yo. Damn, I miss my dog. Ayy, we were just hustling, getting to the right. Damn, I miss my dog. Ayy, it's kinda sad I can't bring him back.
Kuningi futhi anciphi kuyanda. Sifika bathakathi nenhliziyo zamagqwa. Abadala bayalwa, ingane siyalimala. Abaphansi abasinikezi namandla. Amanzi amnyama sangizungeza. Khuluma dlozi lami uyazingezwa. Ngizizwa ngingedwa bangizwa ngimemeza. Bengithi kuyaphela kanti kuningi kuseza phela. Kusukela kudala mina ngikhula. Nabantu abadala engabadlula. Ngathi namacala bayangifuna. Yonke le mithwali siyangihlula Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba Kuningi 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 Okuse ngondweni yami Kuningi 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 Okuse mahlomba
I accept my raza, I've been sitting so soon touch. Been sano ringa no teeth, but in palela no nan tati. Cause Zanga na palela, who backs the lendel in Zimaganja. Bandu bazu nanya nam sanja, gangoms, bavu kebak nudge. Yo, I boba tembo via nab. Nad base benza ka afbop, habese be planning no balak. So by excited, you could be sitting lona nyaka wako, kaloka makurango, mama badala, but galana slala now. Mama wami yakuka nokhazi nofuna ukoluka ikhaya lifunumiswa enami lifuna uphucuka Thixo sithethile abangixelela sikuzolunga ningandiyekeleli bomaduna
Kusukela kudala mina ngikudla ukuhlala emzini yabantu akukholula noma ngihlukumezeka bengithula ngoba uwe bekhuluma bebezongisusa Nenkinga encane vele ibe yiphutha Bengize ngicabange nempilo kuyisusa Nomama wami wangishiya ngisemncane Kodwa Jehova bonga leli thuba Kuningi kuningi kodwa leli talente lenza kube lula Noma ngaba mnyama kodwa mina ngeke ngibheke emuva
Kuningi 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 Okuse ngqondweni yami Kuningi 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 kuningi, okuse mahlomba.